Yeah. It's only entertainment.
Fiddle good.
Mwanakazi, mwanakazi, undi, pala mulita.
Akanyamuka ndi mabadi ya kupita ku mango talati. Akashoka pamene po restaurant kena kukuzima photo kwa stand. Kupita kutansi safala panti kuti mpepo idutse bwino pati. Ama konda nyama muchapati ngati kuliko pepa alinkati. Ali nichi latest iPhone akundifundisa sundi bukulile pens. Akumango chomba daily klasi akutiwa kuti lecture laja beans. Why you gotta do me like this mother? Ukufuna kuti ndipange kumiti mother. Shani madali so funa kopa isawa tenge fada.
Mwanakazi, undi, pala mulita. Iyi ndendi madakesi. Mwanakazi, undi, pala mulita. Mwanakazi, undi, pala mulita.
Kumupe mpa kuti yabwese komoto wakana ati palibe sopola. Ukamuona akubalalitsa panopo ndi zinamu yanja sodzola. Wachita kumenye tsankhwangwa pamala kuti iyeyo ndiloni ndi wokongola. Ukaona pa wochi ni nthawi yake yamukwanira ndendende yonjoya. Akumandikanda pabala kunyamuka kwawo kumakadukula kubala. Sanje sochita kukuta dala kuti ine ndisikangana ndi midala. Why you gotta do me like this mada? Ufuna kuti ndipange kumiti mada? Ukupanga chani madali so funa kopa isawa tenge fada.
Mwanakazi, undi, pala mulita. Mwanakazi, undi, pala mulita. Iyi ndendi madakesi. Iyi ndendi madakesi. Mwanakazi, undi, pala mulita. Mwanakazi, undi, pala mulita.
Zedscope.com.